olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Inisi o talafou le nei wā i aso na whaatautoina i lumo le kōwana sili i le aso lua taluai le pālemia toi filifilia Anthony Albanese malana kāpene tafou.
I'm deeply humbled by the trust that was put into my government with the election, and we certainly won't take it for granted.
O le toa tele o le leina i luma, ma tofi minisita mai le kāpeneta o le paia inga taluai, o lo o tū maupea i o lato tofi. E o fiai Richard Miles i le tofi minisita o le pui puinga le defence, a toa ai ma le sui pāremia. O Jim Chalmers i le tofi teutupe o Penny Wong, o lo o tū mau i le minisita o le vai fafo. I le litai ai o Bill Shorten mai upufai, o le pāle menetele, ua vai lua i nai nei le matanga luenga o le inisiua NDIS, le National Disability Insurance Scheme, i le vainga Mark Butler, ma Jenny McAllister.
She is someone who has a capacity to have a great attention to detail, and that is precisely what's required.
O Tania Plipasek, le ana umia le tofi minisita o le siosi o manga, ua tofi anei. Ie avea ma minisita le matanga aluenga o au aunanga lautele po social services.
She was very positive about the portfolio.
Ai, o se eatu Murray Watt, I le tofi minisita o le siosi o manga.
Murray is an outstanding performer as a minister. I regard the environment as a really central portfolio. It's the only one I've ever asked for in this building.
Ua si iatu le tamaitai o Anne Ali i le kāpeneta e avea ma minisita o le matanga luenga o International Development, Small Business and Multicultural Affairs. Pei tai e toa lua minisita o le kāpeneta o le pae inga taluai ua le toa toa fia i le kāpeneta le nei. O ila ua o Mark Dreyfus, lea sa umia le tofi lo i asili, ma lea li i o Ed Husick, lea na umia le tofi minisita o le matanga aluenga o Sainisi, ma la manuia le science and industry. Na tu ua ia e Ed Husick le sui pāle mia, Richard Miles, i le tuiina o lona pāpātua.
When people look at a deputy prime minister, they expect to see a statesman, not a factional assassin.
Ua tofia le tamaita i o Michelle Rowland, le sa vea ma minisita o fiso o tainga, ua vea nei Michelle Rowland malo ia sili o le malo tele.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa i mawailau podcast.